Pa
coach.
It's your boy Biagulu. Era chip.
Yes sir.
It's your boy.
Jungle, jungle.
My vibe.
Yeah. The name's Ken Jola.
It's your boy. My vibe. Go. Zambia. What's the yes? Up in the jazz.
Yeah. Entertainment
vichitika wakamba pakotai na magelo walipo pakotai na manzanga walipo pakotai masapotia walipo pakotai na mova ulipo pakotai mulipenji wakamba mshopai tichilinga tilipo pakotai na magelo walipo pakotai vamatiako walipo pakotai woyunza walipo pakotai yusilimu tulipo pakotai au mwandi walipo pakotai.
Magelo ni zaolo pakotai.
Pakotai yeah. Vela
Black table munti wanga iriboy. Pakotai Oken vela yeah. All the niggas in the club wama wishina kupizi kapoche pakotai. All the niggas in the club zegete mungali sigaleti munti wanga vipezika. Magelo munti wanga nisaka chena hafu chikanga wala kapozi wako ndipi mpama hafu. Yeah. Magiro mundi wanga bavuma kukupasa ili yunche. Pakota pachitika, hey so the kita. I'm a level niggas in the club like a chita. Mundi wanga boy ni kuchita pachitika. Bwira choo nipo pakotai.
Vichitika wakamba pakotai. Na magelo walipo pakotai. Na manzanga walipo pakotai. Masapotia walipo pakotai. Na mova ulipo pakotai. Mulipenji wakamba mshopai. Tichilinga tilipo pakotai. Na magelo walipo pakotai. Vamatiako walipo pakotai. Woyonde walipo pakotai. Tusilimu tulipo pakotai. Awa mwandi walipo pakotai.
Apa ni chilling apa li benzi. Yela mavato let the light ina benzi.
Yeah, lata yanga ni fulu vi benzin. Let's up unikafika liko novalin.
Novalin mwacha si pleasure. In fact ni na crate ya black label na shisha.
Yeah, I think uko master tiri ila ni vela kuli chip dolo kuna Ken Jola.
Apa ni pakot pali benjini ili na komanda ino noxi na koni.
Yeah, apa ni bwela OTS na garipo aspata JR na ye asaba ibo.
Okay, don't forget komanda zeki na pius. Apa timwela pote na supu ya mbuzi.
Yeah, apa nafika nofika. Apa nafika ikinje chapiti ya imwe.
Vichitika wakamba pakotai. Na magelo walipo pakotai. Na manzanga walipo pakotai. Masapotia walipo pakotai. Na mova ulipo pakotai. Mulipenji wakamba mshopai. Tichilinga tilipo pakotai. Na magelo walipo pakotai. Vamatiako walipo pakotai. Woyonde walipo pakotai. Tusilimu tulipo pakotai. Awa mwandi walipo pakotai.
Era Mr. Zero, Big Man Chips. You guy I got you. Like a boys in the building. Your name's Ken Jola.
Kak Media Entertainment. Bakamba was cash.
Habane Jasmine.
Fuck Baka Kit K. Spata JR. Mukamba Khalifa Scorpion. Gas Viper. Na bose mkak indi yo.